Wow, it's about the blood of Jesus, and it's an honor to have do this song with the essence of worship. Are they a blessing? Just appreciate the Lord for them.
Yeah. Imre ti twika Imre ti ficha Chini ya msalaba Imre ti twika Imre ti ficha Chini ya msalaba Imre ti twika Imre ti ficha
Wangapi wamejificha kwenye msalaba wae? Kuna hivyo nasema Msalaba ndio Sawa kabisa tumejificha kwa hivyo